another combination. Took a all wave.
Oh yeah. Oh na 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 na. We thank you Lord for the far you have come from. Tunasonga kwa wema wako. Tunakuimbia, imbia, tunasonga kwa wema wako. Tunakuimbia, imbia, tunasonga kwa wema wako. Tulipoanzisha talanta, walisema ni mchezo. Wakasema tuna uwezo. Sasa tunasonga kwa wema wako baba, na mbali tunakwenda. We thank you Lord for the far you have come from. Tunasonga kwa wema wako. We thank you Lord for the far you have come from. Tunasonga kwa wema wako. Tunakuimbia, imbia, tunasonga kwa wema wako. Tunakuimbia, imbia, tunasonga kwa wema wako.
Nina bridge kwenye beat 1-2-1-2. Mina shika mic nikiwa show watu. Muda si muda, wengu anifrei na chie. Tunafanya basi kubu moja siya tu kuona haya. Wawele watatu walijioni kwenye kwaya. Tutawajenga na kuwafundisha na basi. Ndiyo hawa wanafraia matunda na mbali. Tunakwenda maisha na badirika. Na hivyo ndiko tunapenda.
We thank you Lord for the far you've come from. Tunasonga kwa wema wako. We thank you Lord for the far you've come from. Tunasonga kwa wema wako. Tunakuimbia, imbia, tunasonga kwa wema wako. Tunakuimbia, imbia, tunasonga kwa wema wako.
Nimefika, wacha kupe story, jona sitaficha. One to my one to, talanta kuchipa. Let the game begin, siku moja tutafika. Simnasikia first leader imetoka. Keep on requesting walai, hatutachoka. Kwa mafans wetu wa Kenya na haditanga. Kuwakuta live on stage, ndo tunapanga. All thanks to God, bombali tumetoka.
We thank you Lord for the far you've come from. Tunasonga kwa wema wako. We thank you Lord for the far you've come from. Tunasonga kwa wema wako. Tunakuimbia, imbia, tunasonga kwa wema wako. Tunakuimbia, imbia, tunasonga kwa wema wako.
Okay, for the time being, tunashukuru sana Mr. Director. You are more than good, you are the best of the best. Si rahisi kupata mtu kawe kulingana situation tumepita. Sijui ni kuitwa teacher kulingana vile umeteach ili tukamake it. In other state, you are the one who umetuonesha the future. My haters, izeni tukwa sana kwa zenye penye tumefika sahi. Si rahisi na penye tumetoka. Tulipojaribu show up our talent, mulitunyima divine. But because of God planning, we never give up. Walipodhani si tuwezi prove wrong na Andrea the movie. Maisha na badilika na mbali tumetoka. Wana Oliver na wapenda na siwezi kuwatenda. Kecho kanyali dong chien.
We thank you Lord for the far you have come from. Tunasonga kwa wema wako. We thank you Lord for the far you have come from. Tunasonga kwa wema wako. Tunakuimbia, imbia, tunasonga kwa wema wako. Tunakuimbia, imbia, tunasonga kwa wema wako.